Oh my!
Zacco, baby.
Yeah! Watu wa ajab sana, sana. Binadamu wa ajab sana, sana. Wengi watu fake kabisa.
That's true.
Paka wangamia utakikisha lengo lao ni kukuona haujafanikiwa.
Damn.
Squeezing paka shepu ni fake.
Fake.
Lifestyle kila kitu fake.
Fake.
Chizi sio mpaka wena cheti. Unyama sio unyama ni unafu. Kila Mungu ananikinga nimebarikiwa. Wanaomba kongoroko konde kahenga.
Kahenga.
Wanachukia wanapokuona kwa strong.
Stay strong.
Kama Thor natembea na malaika unanilinda. Kila kitu nachugusa ni storm.
Ni storm.
Chuma kipo mitikasi. In a minute Nazurula na mbao kune mini Bolo fuge mbuzu takunyo mchuzi Kuliko rafiki mbe mnafiki Faki
Staki Siwataki ngu
Staki
Sitaki wanafiki Sitaki watu fake Mia wala ni chiti Wakani mirisaro Sitaki wanafiki Sitaki watu fake
Sijuli ninyamaze Amansene Wanicheke Ama Nijikaze Nilie nyamaze Nijiliwaze
Watu feki wasoridhika Nilisha zika nkasafirisha Watu feki Leo wanakupandisha Kesho ndo watakushusha Watu feki Utakufa na njaa Msibani watapika pirau Ukishika chapa Utacheka na nakudharau Kuliko wali mwengu Wakikosa sufuri ya watakupiga majungu Ukwalu na uma Ukwali ni mchungu Sitaki marafiki Siwataki ngu Sitaki wanafiki Sitaki watu fake Mbia wala ni chiti Wakani mirisaro Sitaki wanafiki Sitaki watu fake
Sijuli Nyamaze, amanse, wanicheke Ama, nijikaze, nilie nyamaze, nijiliwaze
Zacco, baby.